SBS Radio. Daraasad ay sameeyeen golaha kansarka Australia ayaa lagu ogaaday in 61% dadka la wareystay ay sheegeen inay waqti la'aan sabab u tahay inaysan jimicsi ku filan sameyn. Daraasadan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in 14% dadkaas ay sheegeen in dhidid iyo murqa xanuun iyo lugaha oo barara ay ka hor istaagto inay sii wadaan jimicsiga, halka 13% ay sabab uga dhigeen in xarumaha lagu jimicsado ee jiimka loo yaqaano ay qaali yihiin. Wendy Watson oo ka tirsan golaha kansarka ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dadku jimicsiga ka dhigaan qayb nolol maalmeedkooda ka mid ah.
Nowadays we have to make the effort, we have to put it into our daily routine, so that's why
waayahan dambe waa inaan dadaal gelino, waa inaan hawl maalmeedkeena caadiga ku darno. Waana sababta in jimicsiga aan joogtada ahayn, sida inaad waxooga u lugaysid halka baska laga raaco ama gaariga aad soo dhigato meel xoogaa ka fog hadba halka aad u socoto, ayaa ka mid ah bay tiri dariiqyada ahab dhaqanka jimicsiga lagu bilaabi karo. Daraasadda golaha kansarka ayaa sidoo kale lagu ogaaday in ka badan 200,000 oo case oo kansara laga hortagi karo 25 sano ee soo socota haddii dhammaan shacabka Australia ay culayska jirkooda heer caafimaad qaba ka dhigaan ama gaarsiiyaan, ayna jimicsadaan ama ay gutaan firfircoonaanta loo baahan yahay si looga hortago kansarka. In jir ahaan aad firfircoon tahay oo aadan buurnayn ama socotid oo jimicsato, golaha kansarka ayaa leh waxay yareyn kartaa inuu qofka uu ku dhaco kansarka caloosha, kanaasaha oo haweenka ku dhaca markay caadadu ka goodo, iyo kansarra kale. Jimicsiga lagula taliyo dadku inay asbuuc kasta sameeyaan si caafimaad guud qofku uu helo waa 150 ilaa 300 daqiiqo asbuuciiba, laakiin in ka badan 40% dadka qaangaarka ah ee ku nool gobolka New South Wales ma sameeyaan jimicsi ku filan. Emmanuel Stamatakis waa professor jimicsiga jirka iyo hab nololeedka ka dhiga jaamacadda Sydney. Professor Stamatakis ayaa sheegay in xataa jimicsiga aan joogtada ahayn sida inaad u lugayso baska meesha laga raaco faa'iido ay ka dhalato.
In the long term I strongly believe that it will make a big difference, especially among people whose baseline level of fitness.
Waxaan aaminsanahay in waqtiga dheer faa'iido weyn ay leedahay, gaar ahaan dadka heerkooda jimicsi uu aad u hooseeyo. Shacabka intooda badan heerkooda jimicsi waa mid hooseeya. Daraasado caalami ah ayaa muujinaya in 30 sano ee la soo dhaafay jimicsiga dadku hoos u dhacay, marka waxaa cad inaan wada qaldan ku socono, ayuu yiri professorku. Golaha kansarka ayaa sheegay in ka badan 1,800 oo kays oo kansara laga hortagi karay Australia sanad walba haddii dadka heerka jimicsi ee lagula taliyo ay sameyn lahaayeen. Waxay sidoo kale sheegeen in dadka kansarku hore ugu soo dhacay in jir ahaan ay firfircoon yihiin ay yareynayso in kansarku uu ku soo noqdo ama ku soo laabto. Professor Stamatakis ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in la garowsado doorka in la isku miisaamo jimicsiga iyo cuntada nafaqada leh ee la cuno, si labadaasi qayb weyn uga qaataan in qofku nolol caafimaad ku noolaado.
Our diet is getting worse and worse. I would say that the number one solution to the problem of obesity is fine.
Cuntada aynu cuno marba marka ka dambeeya way ka soo daraysaa oo cunto nafaqadu u dheelitiran tahay ma cuno. Waxaanse leeyahay xalka koowaad ee dhibaatada cayilka dheeraadka waa in la helo dariiq lagu xakameeyo cuntada aan cuno, waa inaan sidoo kale ku garab wadno jimicsi, marka jimicsigu waa qayb ka mid ah caafimaadka fiican.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.